project ya God. Mimi ni project ya God. Mini project ya God.
Sikia.
Project ya God. Project ya God. Alianzisha project mta. Place ukicheki inakaki fala fala. Place inakaki mala mala. Lakini mwisho utafraia hii project. Aujui vile mwenye project ana hii project. Jeremiah 29:11 yeni master plan. And whatever is task si take it to accomplish. Wakubisha nana ya kama kateli wamefeli. Whatever he says hiyo ndio ina prevail. So sipi moyo ata maisha ikuwe ngumu. Najua daily niko kwa mafikra zake Mungu. Sometimes life inanigonga mpaka ni kama nasahau. Na pia kukata tamaa na anza kujidharau. Wakati kama huu inabidi nijiamshe, nijikumbushe.
Mimi ni project ya God. Mimi ni project ya God. Mimi ni project ya God. Najua anashughulika. Mimi ni project ya God.
Project ya
mimi ni project ya God.
Project ya
mimi ni project ya God. Najua nitakuja fika.
Maisha imekukimbiza kama kanjo. Umefika mwisho and there's nothing you can do. You look around, people are laughing at you. No family, I not take you, man, nobody but you. Enemies wanangoja your downfall. Usijali brother, man, you have to stand tall. Usiwe na waseme guys in control. It's a matter of time and you will conquer it all. Mama, jui na mye project inani. Who you hana na mshinani. You're free from comparison. Boda mekuweka safe on your own zone. Sometimes life inakubonga mpaka ni kama unasahau. Kukata tamaa unaanza kujidharau. Wakati kama huu inabidi uamke, ujiambie.
Mimi ni project ya God. Mimi ni project ya God. Mimi project ya God. Najua anashughulika.
Anashughulika.
Mimi ni project ya God.
Project ya
God. Mimi ni project ya God.
Project ya God.
Shugulika, sisi ni project ya God. Sisi ni project.